Womngangala phela sithanda Akukho ngeke ngenze kungekho Njengoba wangishiya ngixakekile Everything now impossible Womngangala phela sithanda Akukho ngeke ngenze kungekho Njengoba wangishiya ngixakekile Alele yonke into yamalaye Womngangala phela nomathemba Akukho ngeke ngenze kungekho Njengoba wangishiya ngenamali Everything impossible Singithola bangcono ngathola banotha bayaninakekela Singithola bangcono ngathola banotha bayaninakekela Uwana wapeduze washaya umoya Wati 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 wati
Thank you.